qaar ka mid ah wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer oo yar ku ciisay MCA-ga laga soo doortay deegaanka banaana ee dahab yusuf ayaa shir saxafadeed ku qabteen magaalada wajeer kaas oo ay uga hadlayaan cudurka daacuun caloolaha oo lagu arkay qaybo ka mid ah ismaamulka wajeer MCA-yada ayaa sidoo kale dowladda countiga wajeer uga mahadceliyeen jawaabta degdeg ah ay ka bixiyeen cudurka daacuun caloolaha
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshan maanta waxaan igu yeernay presska aan ugu yeernay inaan arintii cholera outbreak ka dhacay wajeer south especially banana ward oo 29 ruux ah 16 oo biyomadow ah 8 shimbirbuul ah 5 darfuur iyo 3 geeriyood ka dhacday 3 cunug ay ku geeriyoodeen arintaas baan dabangelin aan ka sameynaynay maaragtay dadkii dadweynihi wajeer aan u sheegayna ilaahayna aan ka baryayna inuu meeshaas ku ekaado oo ilaahay noo caafi dadka wax dhiman oo maanta xanuunku u gaaray walaalayaal waxaan u maleynaa cudurku muxuu ka soo dilaacay roobka yaraa oo aan helnay dadkana iska ilaaliyaan biyaha cabbaayaan badi dhibka xagguu ka imaanahaa biyaha wasaqda ah dib badan caloosha markay gaaraan ama ruux iska baahnaaba dib badan bay u keenaysaa waxaan aad iyo aad ugu mahadinaynaa countiga wajeer oo si aad inoo caawisay welina caawina hayso markii cudurkii uu soo yeeraba immediately response na siiyeen welina aan ka codsanayna inay zaa'id xoog noo usii saaraan arrinta iyada ah sidii aan ku soo dabagoon lahayn ilaahay ma dabagoon kare
dhammaan wariyayaasha kasoo qaybgalay shirkan waxaan halkan iskugu yeernay in uu ka dilaacay cudurka koleraha wajeer county qaasatan wajeer south ee hadda ay ugu daran tahay banaane oo runtii laga xaqiijiyey geeri ilaa gaaraysa 3 magaalooyinka sida biyomadow oo ugu daran ilaa 16 bukaan aa lagu sheegayo xaaladooda ay liidato waxaa la mid ah shimbirbuul oo iyadana aan aada aga fogeen oo 8 ilaa xaaladda inay gaarsiisan tahay hadda noola xaqiijinayo waxaa kaloo ka mid ah darfuul oo runtii xigta qaxootiga ee ah meesha sida hadda la sheegayo uu wajeer cudurkan kasoo galay waxaa in la xuso mudan wajeer south saacadda hadda lagu jiro reer wajeer oo dhan baa kusoo guuray abaarihii meelaha kale ka jiray sababahooda waxaad dareemi kartaa meelka reer wajeer oo dhan meel ay u guureen cholera outbreaga runtii waa halistiisana aad garanaysaan waxaan runtii boorinaynaa dadaalka wanaagsan ee ay ahaayaan county government-ka aana isleenahay keliya kuma filno
dhanka kale waxay baaq u soo jeediyeen hay'adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn inay bulshada soo garab istaagaan xilligan xaaladda adag ay la soo daristay shacabka waxayna bulshada ugu baaqeen inay isku socodka ay yareeyaan
codsi iyo baaq aan u dirayno hay'adaha samafalka kuwa qaasatan caafimaadka iyo u adeega bulshada waxaa lama huraana shacabkii reer wajeer south qaasatan reer banaane iyo magaalooyinka hadda xaaladda ay ka taagan tahay in farajignaan badan ay muujiyaan runtii socdaalka iyo safarada magaalooyinka dhexdooda ana la yareeyay sida diinta annaga ina faraysa suuban iyo xadiidkii nabiga uu ka mid ahaa in meesha uu cudurka ka dhacayna aan laga safrin meesha uu ka dhacay aanan loo soo safrin marka waxaan codsanaynaa sidoo kaleeto in inta ka qayb qaadan karto dadaalkooda aynan kala gaabsanin lagaga qayb qaato in laga badbaadiyo cholera outbreaga
waxaan ka codsanaynaa other well wishes NGOs medical sans frontieres iyo wixii kale UN iyo wixii kale soo dhexgeli kara in iyakana dadkii caawitaan ay u sameeyaan hadduu ilaahay yiraahdo dadweynahana inay maaragtay nin walba labada dhinacba ay isku dhadhoofin sida uu walaalkay honorable maxamed ibraahim uu sheegay dif MCA yaan la isku soo soconin oo maaragtay nin walba meeshii ha lagu contain gareeya meeshii iyada ahayd quarantine ahaan ha laga dhigo heemadaan raadin hayna hadda mid baan biyamada u dirne oon red cross ka helne kuwa kalena countigan ka sugi hayna inay procurement ay ku jiraan ay u sameyn rabaan inay soo iibsaan ay rabaan marka waxaan rabnaa meel walba oo cudurka lagu arko meesha iyada ha lagu daabiyo dowladdana maaragtay wax ka hortag ah ha sameeyaan oo meel walba daawooyinkii iyo waxyaalaha qalabkii loo baahnaa meesha in loo soo dhiga dadkii loo sii dhigay way haboon tahay.
Si kastaba ha noqotee, cudurka daacuunka oo lagu arkay qaybo ka mid ah koonfurta Wajeer ayay wasaaradda caafimaadka dowladda countiga Wajeer ay sheegtay in xilligan 3 qofood ay u dhinteen halka 29 kalena loo karantiilay. Cudurkani ayaa sidoo kale ismaamulka Gaarisa, gaar ahaan deegaanka Dhadhaab oo martigeliyay xeryaha qaxootiyaha lagu arkay.